selinga likambo pona yo boto boya na o sheri sheri nanga wa motema o papi
Thank you.